Ubuhlungu abanyabuqala
ngendlela ngaliphuma ngimlethe indaba zokahlaba
Yeah, I know I can be like that.